salamu mu preze change 50 Kintu yeah.
Sembeni na mbekezi
DSK fireman
Sembeni na zile mbekezi
Zayero man
Game on
yeah. Etia pipite
Munalite tewe
Pachi ya miso mnani uze Kute ya mene na tenga hii Ili ya chikomole Imwe mabongozi Naka wa isu mnekande Kute ya mene na tenga hii Si tuntulu Naza jamba chabe Shari
Sembeni na mbeke
Shari
Mwana wanza pika, na kushika shinka Na vera kukashika, kansi nazishika Ine icha shishita, virato icha shishita Mweze no siva chima topinga mwanu wala alika Ine na chumwela alika, no iguira nika Kasi bukati makanika muja mweze minga Kala muna tulisa salamu yanu Tulisa salamu yanu Imwe na wantu wanu, imwe na wantu wanu
Bachi ya miso mnani uze
Chibola 5 years no gamana No daily ningo yesa
Pachi ya miso mnani uze Kute ya mene na tenga hii Ili ya chikomole Imwe mabongozi Naka wa isu mnekande Kute ya mene na tenga hii Si tuntulu Maza jamba chabe Sharire
Nipempa ko sugar Iwe neba, neba Nipempa ko sugar Kapena junior wangu wangalile Nipempa ko sugar Kapena junior wangu wangalile Nipempa ko tandizo
DJ King D
What is this? Game on exclusive
This sounds great.
Sounds great.